Bujumbura ya Burundi, Bujumbura mama ye. Moto ili mwasha moto. Tumefika Bujumbura, tumepokelewa na wanashani. Kina mama walifunga vibwebwe, bamba moto ili mwasha moto. Tumefika Bujumbura, tumekula ugali kwa sombe. Ay 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 Bujumbura,
ay 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 Bujumbura,
awa 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 Bujumbura. Wazee wakati